Igitabo Abahanuzi n'Abami igice cya 28 Hezekiya. Ivugururwa ryakozwe mu gihe cy'ingoma yari iguwe neza ya Hezekiya umuhungu wa Ahazi ryari rihabanye cyane n'ingoma yo kudamarara ya Ahazi. Hezekiya yimye ingoma, yiyemeje gukora uko ashoboye kose kugira ngo akize Ubuyuda kaga kari kibasiye ubwami bw'amajyaruguru. Naho ubutumwa bw'abahanuzi bwageze buzana gukomezwa. Ibihano byari birindiriye Ubuyuda byari guhagarikwa bitewe gusa n'uko habaye ivugurura rikomeye. Mu gihe cy'ingorane zariho, Hezekiya yagaragaje ko ari umuntu udapfusha ubusa amahirwe abonye. Amaze igihe gito cyane yimye ingoma, yatangiye gufata ingamba no kuzishyira mu bikorwa. Yabanje kwerekeza intekerezo ze gusubizaho imirimo yo mu nzu y'Imana yari imaze igihe kirekire yarirengagijwe, kandi muri uyu murimo yasabye akomeje ko habaho gukorana ku itsinda ry'abatambyi n'abalewi batari barateshutse ku muhamagaro wabo wera. Kubera icyizere yari afite ko bazamushyigikira badatezuka, yavuganye nabo nta mbebya, ababwira ibyerekeye icyifuzo afite cyo guhita atangiza ivugurura kandi ryagutse. Yaravuze ati: "Ba data bacumuraga bagakora ibyangwa n'Uwiteka Imana yacu, bakayimura bagahindukira bagakura amaso ku buturo bw'Uwiteka bakabutera umugongo. None ngambiriye gusezerana isezerano n'Uwiteka Imana ya Isirayeli kugira ngo uburakari bwayo bw'inkazi butuveho." Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma igice cya 29 umurongo wa 6-10. Akoresheje amagambo make kandi atoranyije neza, umwami Hezekiya yabasubiriyemo uko ibihe barimo bimeze. Urusengero rwari rwarakinzwe kandi n'imirimo yose yarukorerwagamo yari yarahagaze. Gusenga ibigirwamana ku mugaragaro kwakorerwaga mu nzira zo mu murwa ndetse no mu gihugu cyose. Ubuhakanyi bw'imbaga y'abantu bagombye kuba barakomeje kuba indahemuka ku Mana iyo abayobozi b'Ubuyuda babaha urugero rwiza, ndetse ababwira no gusubira inyuma k'ubwami no gutakaza icyubahiro imbere y'amahanga bakikije. Ubwami bw'amajyaruguru bwari buri guhinduka icyavu mu buryo bwihuse. Abantu benshi bicishwaga inkota muri icyo gihe, abandi batabarika bari baramaze kujyanwa ari imbohe, kandi bidatinze Isirayeli yari igiye kwigarurirwa rwose n'Abanyashuri maze igahinduka amatongo. Ibi byago ni nabyo kandi byari kugera ku Buyuda nabwo, keretse gusa Imana ijya kugira icyo ikora gikomeye binyujije mu bayihagarariye yitoranyirije. Hezekiya yararikiye abatambyi gufatanya nawe mu kuzana ubugorozi bwose bukenewe. Yarabihanangirije ati: "None bana banjye, mwe gutenguha kuko Uwiteka yabatoreye kumuhagarara imbere, mukamukorera, mukaba abahereza be, mukosa imibavu. Nimunyumve mwa Balewi mwe, mwiyeze nonaha, mweze n'inzu y'Uwiteka Imana yabasogokuruza banyu, mukure imyanda ahantu hera." Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma igice cya 29 umurongo wa 11-5. Cyari igihe cyo kugira ibikorwa mu buryo bwihuse. Abatambyi bahise batangira. Kubera gushyigikirwa n'uko bazakorana n'abandi bo muri bo batari muri iyi nama, bahise birundurira n'umutima wose mu murimo wo gusukura no kweza urusengero. Bitewe n'imyaka myinshi yari ishize urusengero rwarahumanyijwe kandi rwarirengagijwe, uyu murimo wabayemo ingorane nyinshi. Ariko abatambyi n'abalewi bakoraga ubudacogora, kandi mu gihe gito cyane bashoboraga kugaragaza umurimo barangije. Inzugi z'ingoro y'Imana zarasanwe kandi zirakingurwa, ibikoresho byera byari byarakusanyijwe bishyirwa ahantu hamwe, kandi byose byari biteguwe kugira ngo imirimo yo mu buturo bwera yongere ikorwe. Mu mihango ya mbere yakozwe, abatware bo mu murwa bafatanyije n'umwami Hezekiya n'abatambyi n'abalewi gusaba imbabazi kubw'ibyaha by'ishyanga ryose. Bashyize ibitambo bitambirwa ibyaha ku cyotero kugira ngo bahongerere Abisirayeli bose. Nuko barangije gutamba, umwami n'abari kumwe nawe bose barapfukama bararamya. Mu rugo rw'ingoro y'Imana hongeye kumvikana amajwi yo gusingiza no kuramya. Ubwo abari baje kuramya babonaga ko bari gukurwa mu bubata bw'icyaha n'ubuhakanyi, indirimbo za Dawidi na Asafu zaririmbanwa ibyishimo. Hezekiya n'abantu bose banezererwa iby'Imana yateguriye abantu kuko byakozwe kubagaho. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma igice cya 29 umurongo wa 24 wa 29 n'uwa 36. Imana yari yarateguye imitima y'abatware bo mu Buyuda kugira ngo bajye ku ruhembe rw'imbere muri gahunda y'ivugurura rikomeye, bityo umuraba w'ubuhakanyi ubashe guhagarikwa. Imana ibinyujije mu bahanuzi bayo yari yaroherereje ubwoko bwatoranyijwe ubutumwa bwo kubinginga bwagendaga bukurikirana, kandi ubwo butumwa bwari bwarasuzuguwe ndetse bwirengagizwa n'imiryango 10 yo mu bwami bwa Isirayeli, bwari bwarahanwe mu maboko y'abanzi muri icyo gihe. Nyamara mu Buyuda ho hari hasigaye abasigaye batari bake, kandi bene abo nibo abahanuzi bakomeje kujya bagezaho ubutumwa. Nimwumve uko Yesaya yabingingaga ati: "Mwa Abisirayeli mwe, nimuhindukirire uwo mwagomeye bishayishije." Yesaya igice cya 31 umurongo wa 6. Nimwumve uko Mikaya yavuganye ibyiringiro agira ati: "Ariko jyeweho nzahoza amaso ku Uwiteka, nzategereza Imana impa agakiza, Imana yanjye izanyumvira. Wa mwanzi wanjye we, we kunyishima hejuru n'ingwa nzabyuka ninicara mu mwijima w'Uwiteka zambera umucyo. Nzihanganira uburakari bw'Uwiteka kuko namugomeye kugeza ubwo azamburana akantsindira. Azansohora anjyane mu mucyo mbone kureba gukiranuka kwe. Mika igice cya 7 umurongo wa 7 kugeza ku 9. Ubu butumwa kimwe n'ubundi nkabwo buhishura ubushake bw'Imana bwo kubabarira no kwakira abayigarukiye n'umutima wabo wose bwagiye buzanira ibyiringiro abantu benshi bari batentebutse mu myaka y'umwijima igihe inzugi z'ingoro y'Imana zari zikinzwe. Kandi ubu noneho ubwo abayobozi bari batangiye ivugurura, imbaga y'abantu bari baremerewe n'ububata bw'icyaha bari biteguye kwitabira ivugurura. Abinjiye mu rugo rw'ingoro y'Imana baje gusaba imbabazi no kuvugurura indahiro barahiye kuyoboka Uwiteka. Bagiye babwirwa amagambo atangaje yo kubakomeza yakurwaga mu migabane y'ubuhanuzi bwo mu byanditswe. Amagambo y'imbuzi yabuzanyaga gusenga ibigirwamana kandi yacishijwe muri Mose, nawe akayavuga Abisirayeli bose bayumva, yari yaraherekejwe n'ubuhanuzi bugaragaza ubushake Imana ifite bwo kumva no kubabarira abari kuyishakana umutima wabo wose mu gihe cy'ubuhakanyi. Mose yaravuze ati, nugira ibyago ibyo byose bikaba bikujeho, mu minsi izaza kera uzahindukirira Uwiteka Imana yawe uyumvire, kuko Uwiteka Imana yawe ari Imana y'inyebambe, ntizakureka, ntizakurimbura pe, ntizibagirwa isezerano yasezeranishije indahiro na basekuruza banyu. Gutegeka kwa 2 igice cya 4 umurongo wa 30 n'uwa 31. Kandi mu isengesho ryari mu buhanuzi ryasenzwe igihe cyo kwegurira Imana ingoro yayo, ari nayo Hezekiya n'abafasha be bongeraga gusubizaho imihango yayikorerwagamo, umwami Salomo yari yarasenze agira ati, kandi ubwoko bwawe bwa Isirayeli nibirukanwa n'ababisha bazira ko bagucumuyeho, nyuma bakaguhindukirira bakerura izina ryawe bagasenga bakwingingira muri iyi nzu, nuko uje wumva uri mu ijuru ubabarira abantu bawe ba Isirayeli igicumuro cyabo, ubagarure mu gihugu wahaye ba sekuruza. Urwandiko rwa mbere rw'Abami igice cya 8 umurongo wa 33 n'uwa 34. Imana yari yashyize ikimenyetso kuri iri sengesho igaragaza ko iryemeye, kuko ubwo ryari rirangiye gusengwa, umuriro wamanutse uvuye mu ijuru ukongora igitambo cyoswa n'ibindi bitambo, kandi ikuzo ry'Uwiteka ryari ryuzuye urusengero. Urwandiko rwa 2 rw'ibyo ku ngoma igice cya 7 umurongo wa 1. Kandi mu ijoro Uwiteka yari yarabonekeye Salomo amubwira ko isengesho rye ryumviswe, kandi ko abazasengera aho hantu bazagirirwa imbabazi. Ibyiringiro bihebuje byatanzwe n'ibi ngo, maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye n'ibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso hanjye, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru mbababarira igicumuro cyabo mbakirize igihugu. Urwandiko rwa 2 rw'ibyo ku ngoma igice cya 7 umurongo wa 14. Aya masezerano yasohoye mu buryo bukomeye mu gihe cy'ivugurura ryakozwe na Hezekiya. Intangiriro nziza yabayeho igihe cyo kweza urusengero yakurikiwe na gahunda yagutse Abisirayeli n'Abayuda bagizemo uruhare. Mu muhati yagizeho gutuma imirimo yo mu rusengero ibera umugisha ufatika rubanda, Hezekiya yiyemeje kubyutsa umuhango wabagaho kera wo guteranyiriza Abisirayeli hamwe kugira ngo bizihize Pasika. Hari hashize imyaka myinshi Pasika itizihizwa nk'umunsi mukuru w'igihugu. Kwigabanya k'ubwami bwa Isirayeli kwabayeho nyuma yo gusoza kw'ingoma ya Salomo kwari kwaratumye kwizihiza Pasika bidashoboka. Nyamara ibihano bikomeye byageraga ku miryango 10 byakanguraga kwifuza ibintu byiza kurutaho mu mitima ya bamwe, kandi ubutumwa bukangura bw'abahanuzi bwatangaga umusaruro wabwo. Ubutumire burarikira abantu kuza muri Pasika i Yerusalemu bwajyanywe hirya no hino n'intumwa z'umwami, zinyura mu gihugu cya Efurayimu n'icya Manase, zikava ku musozi zijya ku wundi, zigera no mu cya Zebuluni. Abanze kwihana birengagije ubwo butumire babugira ubusa, nyamara abantu bamwe bari bafite ubwuzu bwo gushaka Imana kugira ngo barusheho kumenya ubushake bwayo bicisha bugufi bazi Yerusalemu. Urwandiko rwa 2 rw'ibyo ku ngoma igice cya 30 umurongo wa 10 n'uwa 11. Mu gihugu cy'Ubuyuda bose igisubizo cyabo cyari rusange, kuko ukuboko k'Uwiteka kwabahaye guhuza umutima bumvira itegeko ry'umwami n'abatware babitegetswe n'ijambo ry'Uwiteka. Ryari itegeko rihuje n'ubushake bw'Imana nk'uko bwahishuriwe mu bahanuzi bayo. Urwandiko rwa 2 rw'ibyo ku ngoma igice cya 30 umurongo wa 12. Icyo gihe cyo kwizihiza Pasika cyabaye kimwe mu nyungu zikomeye cyane ku mbaga yari yateranye. Inzira zo mu murwa zari zarahumanyijwe, zakuwemo ingoro zo gusengeramo ibigirwamana zari zarubatswe ku ngoma ya Ahazi. Ku munsi wari wagenwe, Pasika yarizihijwe, maze abantu bamara icyumweru cyose batamba ibitambo by'uko bari amahoro kandi biga icy'Imana ishaka ko bakora. Buri munsi abarewe bigishaga abantu kumenya Uwiteka neza, kandi abari barateguriye imitima yabo gushaka Imana barababariwe. Imbaga yari yaje kuramya Imana yaranezerewe cyane, uko bukeye bamuvugiriza ibintu bivuga cyane. nuko bose bafatanyiriza hamwe gusingiza Imana yari yarabagaragarije ko ari inyabuntu n'ibambe ryinshi. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma igice cya 30 umurongo wa 20 na 21. Iminsi irindwi yari isanzwe iharirwa ibirori bya Pasika yashize vuba, maze abari baje kuramya Imana biyemeza indi minsi irindwi barushaho kwiga inzira y'Uwiteka. Abatambyi bakoraga umurimo wabo wo kwigishiriza abantu mu gitabo cy'amategeko bakomeje. Buri munsi abantu bateraniraga mu ngoro y'Imana bazanwe no gusingiza Imana no kuyishimira, kandi ubwo iryo teraniro rinini ryegerezaga umusozo byagaragaraga ko Imana yakoze ibitangaje mu guhindura Abayuda bari barasubiye inyuma ndetse no mu guhagarika umuraba wo gusenga ibigirwamana wari ugiye koreka igihugu. Imiburo ikomeye y'abahanuzi ntiyari yaratanzwe ngo ibe imfabusa. Nuko i Yerusalemu haba umunezero mwinshi, kuko uhereye ku ngoma ya Salomo mwene Dawidi umwami wa Isirayeli ntiyigeze kubaho nk'iby'i Yerusalemu. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma igice cya 30 umurongo wa 26. Igihe cyarageze kugira ngo abari baje kuramya Imana basubire mu ngo zabo, maze abatambyi b'Abalewi barahaguruka basabira abantu umugisha, ijwi ryabo rirumvwa gusenga kwabo kugera mu buturo bwayo bwera ari bwo juru. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma igice cya 30 umurongo wa 27. Imana yari yemeye abari bihannye ibyaha byabo n'imitima imenetse, kandi bari bayigarukiye bafite intego ihamye yo gusaba imbabazi n'ubufasha. Hari hasigaye umurimo w'ingenzi, kandi abari basubiye mu miryango yabo bagombaga kugiramo uruhare, ndetse gukorwa k'uyu murimo kwabaye igihamya cy'uko ivugurura ryabayeho ari ivugurura nyaryo. Ibyanditswe biravuga biti, nuko ibyo byose bishize, Abisirayeli bose bari baraho bajya mu midugudu y'i Buyuda, bamenagura inkingi, batemagura Ashera, basenya ingoro n'ibicaniro i Buyuda hose n'i Bubenyamini n'i Bwefurayimu n'i Bumanase, kugeza aho babirimburiye byose. Abisirayeli bose baherako basubira mu midugudu yabo, umuntu wese ajya muri gakondo y'iwabo. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma igice cya 31 umurongo wa 2. Hezekiya n'abafasha be bashyizeho amavugurura ataramwe kugira ngo iby'umwuka ndetse n'inyungu z'ubwami bw'Ubuyuda byubakwe. Uko niko Hezekiya yabigenje Ubuyuda hose, akora ibishimwa byo gukiranuka bidahinyurwa n'Uwiteka Imana ye. Mu byo yatangiye gukora byose kugira ngo ashake Imana ye, by'umurimo wo mu nzu y'Imana n'iby'amategeko n'ibyategetswe, yabikoranaga umwete wose akabisohoza. Hezekiya yiringiraga Uwiteka Imana ya Isirayeli. Mu bami bose b'Abayuda bamuherutse ntawahwanye nawe no mu bamubanjirije, kuko yomatanye n'Uwiteka ntareke kumukurikira, ahubwo akitondera amategeko yategetse Mose. Uwiteka yabanaga nawe akabashishwa byose aho yajyaga hose. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma igice cya 31 umurongo wa 20 na 21, n'urwandiko rwa kabiri rw'abami igice cya 18 umurongo wa 5 kugeza ku wa 7. Ingoma ya Hezekiya yaranzwe n'urukurikirane rw'ibyiza byinshi bigaragara byeretse amahanga yari akikije Ubuyuda ko Imana ya Isirayeli yari kumwe n'ubwoko bwayo. Intsinzi Abanyashuri bari baragize mu myaka ibanza y'ingoma ya Hezekiya, ubwo bigaruriraga Samariya kandi bagatatanyiriza mu mahanga abari barasigaye batagira ibyiringiro bo mu miryango 10, iyo ntsinzi yari yarateye abantu benshi gushidikanya ububasha bw'Imana y'Abaheburayo. Abanyanineve batewe ubutwari n'intsinzi bari baragiye bageraho. Bari bamaze iminsi myinshi barirengagije ubutumwa bw'umuhanuzi Yona, bari barahindutse abanyagasuzuguro barwanya imigambi ijuru ryari rifite. Hashize imyaka mike Samariya imaze gutsindwa, ingabo zari zarayitsinze zateye muri Palestina, ariko ubu bwo zerekeza imbaraga zazo ku midugudu yo mu Buyuda igoteshejwe inkike. Ibyo zabikoze zifite ingamba zo gutsinda, ariko ziza gusubira inyuma igihe runaka bitewe n'ibibazo byari byadutse mu bindi bice by'ubwami zari zaturutsemo. Nyuma y'imyaka myinshi ahagana ku iherezo ry'ingoma ya Hezekiya, niho byajyaga kugaragarizwa imbere y'amahanga yo ku isi niba koko amaherezo ibigirwamana by'abapagani bigiye kuganza.